Town Music. Mindo book bila cover ukijudge na kosea nimeturn a new page wenyewe mtajisomea hivi majuzi nilioa nikazaliwa mtoto wa kike squeeze sio lopita wananiita baba mkwe nimebadilika mambo yangu yamekuwa poa ukinikanyagia kiatu chako na kitoboa kama poa poa ukitaka ngumi pia poa na kumada rahisi kama hindi kulikoboa I used to be a king but now I'm a kingmaker squeeze si rap tu I'm also a beat maker break the beat into pieces spice it with punches started with the mic and turn it into fans wish na mfadhili binadamu buzi akafadhiliwe bucha bila book na kalamu na flow sweet kaba bucha tit for tat si think twice me na think smart kimwaga mboga na bebo gali na umba mboga kwa jirani
nimebadilika nimebadilika ule wa zamani ule wa zamani nimebadilika
fit container ndani full of rhymes sibembelezani tena nimechange na times kimziki nimesonga mbele mistari yangu iko OLX hapa ni kazi sio kufanya malava za kuwema ex I had a dream ya kuwa the best entertainer but sivyo tena from hapa nataka kuwa the best entertainer tena sio lazima kwa chati ni wewina as long as mifuko yangu imenona hip hop sio Thursday ni everyday mwaka mzima kwangu ni food tena staple kasima sihitaji kuhit nataka kuacha jina kama Yesu niwe muhimu kwenye mziki kama mapenzi na husu hii beat ni kali hey what about wameshani kubali kuhusu hilo sina doubt kinikasirisha sina time ya kushout na breathe in breathe out you're out of my thoughts
nimebadilika nimebadilika ule wa zamani ule wa zamani nimebadilika so you don't need to
ali nimechoka kuwa nyoka nishawazoea kitu pesa ndo nasaka na stain my name nipate riziki na stain my brain nitunge muziki mambo ya ku freestyle niliacha F2 and he's on my dad nita kuja kumeume big up my nigga and may god bless you kuna wengine sijawasahau tu different topic different studio different style na beat hii ni kali paka ma haters wana admit na jenga jina sio kwa mawe na simiti ila kwa punchline kali na vina tight uliza big machine bado haijakufa it used to be a speaker but sai ni ufa thanks god for your offer paka sasa sijakufa unanizidishia hekima na wingi wa falsafa